Abimanyi ajja okuwonya byonna nywera
leka abantu bange